ko te kapahaka o tukua o punga. Koena tērā ka eke I te ki runga te ātamira, te whānau, no reira, ka huri atu, ke taua ātamira, kia ora tātou. I te eke mai ki runga I te ātamira ko te kapahaka o tukua o punga a mai I tikipunga I whāngarei te ringa parāwa I te whānau, I te rārangi mai rātou I tēnei wātanu ki runga I te ātamira. Hoino, e ki atu ana hau I tēnei wātanu ki ana te whare. Ki ana te whare I ngā whānau whānu ko haere mai ki te tautoko, mā te mātakitaki me te tuku I te reo tautoko ki ngā rōpū ki te kaupapa hoki o te wānei. Kia hoki anō tātou ki te ātāmira.
Come on!
tātou mā te kapa o tukua punga ko tērā ko rātou ka tahi ka tūtuki te wāhanga. Aone tukunana ngā reo tautoko mai I te minenga kia rātou hei karanga tautoko hei mihi tautoko kia rātou. Enei o a tātou tamariki mokopuna o tēnei o ngā rōpū tukua punga mai te kura tuarua o tikipunga I whānga rei te Tiringa Parāwa. E tatari mai nā a Ani Mākiha I te whānau, kei aia ko kohia wetahe o ngā kai kōrero o te rōpū, nā reira whakarite mai nā ia ka huri atu tātou ki te kapo I ngā kōrero a Ani Mākiha e te iwi, kia ora mai.
Ngā mihi o te wā ki a koutou katoa e whakarongo maina e mātaki ana I tēne o ngā whakatatai. Maranga mai te wī Kapaka Regionals for te tai toke rau, nei ranga mihi kua hau tēnei kwani Mākiha. Kua whai wāhi atu ki etahi o ngā kaihaka mai I te a kapa tukua o punga. Kōrero mai, what are your guys' names?
Ko Tiaho Mahanga tōku ingoa.
Ko Ethan Toi ke taku ingoa.
Kia ora ko Kitana Kelly tōku ingoa.
Ngā mihi ki a koutou ngā kai arataki, ngā kai whakahāere o tēnei o ngā kapa. I pēhia te tū?
Pai, I guess, yeah, pai.
Yeah, all good. There
you go. Ahua rereke.
Nā kōrero mai, koe, me kōrero mai, how long have you guys been training for?
About, yeah.
Oh. Koe ara ko ngā hua ne mo te rima marama, 5 months training, that's awesome. We love to hear about you guys' training experiences. Have you guys, he kupu mihi e hi hana koe te tuku ki etahi o ngā whānau, ngā hoa. Have you got any special thanks you want to give to anybody today?
O ngā mihi kia tō mātou kaiwhakahaere o te rōpū o tukua o punga. E kia nei ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki mura. Muri, nei rā te mihi kia rātou mā.
He mihi?
Just thanks to everybody that supported us, especially to our tutors, put in the hard yards, and all our kaihaka. We came a long way. It's just awesome to stand up on the stage with everybody. Yeah, choice.
Hi, tautoko ngā kōrero. Just want to thank all the tutors. Hi.
Anyway, I wanted to just do this to you guys that are watching. Look at that beautiful colour. I love it. Ne? Nei ranga mihi nui ki nei o ngā kai haka ko ngā rangatira mō a pōpō. Koe rā ko te kapa tukua o punga, ko a hau tēnei kwani Mākiha. He kaikau e kōrero mō te heku media I tēnei rā. Nei ranga mihi nui ki a koutou ka hoki atu ki a koe ngā wai.
E tātou mā kei roto I te wāhanga tuatahi o enei whakataetae kapahaka mai ngā kura tuarua o te tai tokerau. E rima ngā rōpū I a enei ko kitea e runga I te papahaka. A muri ake I te tahi wā whakatā ka hoki anō tātou ki roto I te roanga atu o tēnei kaupapa. Ko te rōpū tuatahi runga I te papa a muri I te whakatā ko te whare kura o Rāwhiti Roa. A muri tērā ko te kāpehu whetu. Hoi anō e tātou mā I te tatari mai a Daphne Pōpata. Kia huri ki aia. Kia ora, Daphne.
Wai, wai. O tira, he tawira tēnei mai te kura. Nō reira e hua whakahua mai ki ngā kaipakarongo kaimātakitaki. Ko wai koe.
Tēnā tātou katoa ko Tasi Stephen tōku ingoa. Uri whakai ki te kāwai whakapapa o te aupogu.
O tira, ko te pātai tuatahi māku. Te mea, I tūtaki ahau I tēnei I ngā tau kwapaha atu. He aha te take kā hurirawa koe I tūkironga I tau papa whakatuwaiwa I tēnei rā.
Nā tōku okurarararu ki te kāinga me ki. Ki hai au e noho ana ki te taha o kumātua nā rera. Ko tāku te whai wāhi te noho kia aro atu ki te mātauranga I roto tō tātou nei kura.
O tira, ka hoki mai tātou ki ngā mahi kua waihongia e te kapa I runga I te papa whakatū waiwai. Iaha o karia a roto I te mai mātakitaki koe I taua o ngā roku haka.
Pupu ana te whatumano I tēnei wā mō ngā tauirei I eke atu ki runga I te atāmira. Ko ana te ngā kau, kei te mohi o tonu au, kua tau a rātou nei wairua. Kua pupu, kua pua wai o rātou mātauranga I roto I enei mea te namahi a tāne rōre rāua kuhine rehia.
Otira e hoa hi hiana hau ki te tukumihi ki a koe mo tō whai wā kōrero.
Supporting local content so you can see more of New Zealand On Air.